ቪዮ የሰገንታ ፋን ሮሞ ውይታታ ከጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማውራ ከአክሳቲ ሰዲት በትርባንድ ድደም ለማድ ድደም ሸኔ ሶዶ ሜቶከረት ዋሽንግተን ዲሲ ድራሰኒ ደበረስን ሆኖ ያጀልከም ልካርዳ ባሮቶ ለገልጭማ ፎሊን ሰነጋያ ጫምሳን ኩዳን ያፎሪ ባሪኩም ለማኩዳኒ ሰገዲት ለማኩዳኒ ሰገዲት ራዶኒ ቪዮ አፋን ሮሞት ናይል ሳት ኢትመትር ባንዲ ራጋጀኩ ጫጋሱ ጅርተኔ አንሶራ አላፈት
ካኖዱዱ ቢሶንቱ ጁበ ሄውራት ኢማታን ኡዱ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኬንያ ዳውታ ጅረን
አካ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ኢትዮጵያ ጀቱቲ ጎዲና ማራ ና ጎዲና ለማ ና ማራ ጎዲና ለምኸይሰቲ ሩኩቢ ዲቢ ካፍድ ዲጋ ሄደቹ ጅራ ናምድብቶ ኮፍ ቶርባታሚ አፍሩዳ ተርጋን አሜሪካ ቻይናን ሚወል ራቢታታን ይፎልት ጉርጉራታን ይረቲ ቀረጥ ዶላር ቢሊዮን ሄዱ ወልት ደባላኒ ሃሎ ወልት ባውጅራን ፈቃታን ጎድን ጉጂባ አና ጎሮ ዶላቲ አኩር ለፋ ጀዱቲ ራኒ ሞቱማ ላፌ ጉዲዮታና ናማሰዲ ፍጤ ዋነር ዲሳኒቲ ምን ኸይሳክ ቶኮ ኦዶ ሳምፈን ትግበንት
ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሀራ ኬንያ ዳወታኒ ጅራን እና ዳወና ሳኒ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታወሊን ሀሪሮ ቢዩ ተለማኒ ላልጅ ሴመሪያቱ ፕሬዝዳንት ቲን ኢትዮጵያ ኩን ሀራ ዋሬ ረት ቱሬቡ ፈተጠያራ ጆሞ ኬንያ ታከንጋን እና ገመስጋንት ሚኒስትሪን ኢማላ ኬንያ ሞሪካ ጁማ ከሱመስ ኬንያ አምባሳደር ኢትዮጵያ መለሳ ለሚፍ አንገውን ሞቱማ ከነም ብሮን ስመና ቁደኔ ፊጅሩ መጋላ ድሬዳዋ አዳዳና ነው መስቀለኛ ጀጣሜ በከሙት ጭጣራት ወልት ቡንስ ኡማሜ በበለጤ ናኖ ሰነሙደ መከሰቡ ሴጅራ ወልት ቡንስ ሰናፍ ሰበባን አዳዳ ህመማ ካንጅሩ ይወተው አማር አገነማት ዱካስ ደጋማቱሬ ለሞኒ ለኮብሲሳኒን በከሚን ሚጣን መዳው ሰርጳ ፈማረገይ ካንገይ ተኡምበ ካሜራ ገባሳ አዲስ ቸኩል ሶራ ዴስ
ወልደ ቢኮነኒ ፉድ ሰንበት ካና ናኖ ሰባየታት የደንደረ ጀልቀበ የደኮሪ ለፈጀልቲ ኻን ከራባ ወልዋ ኻን ከራ ወልትፍ ኻን ፉዳ ዴማ ከነረተኒ ሜ ወለበቲን ወልሚድ ዱቢንቱኒ ጋንድ ተስፋ ጀደንረቲ ናሙ ኸራ ወልትፉን ተንረት ወሊመቹጀር ወልብ ኻናኒ ናጉማን ፈሉ ጀደኒ ያለንለ እንታኒ አመት ሙደምሱጀራ ደምሱን ቱንጀባቴ ጉያ ሳደሶ ኸስጀርት አክናሚ ሀጊቶ ከጀዱቲ ኸራ ጋርጋንደ ተስፋ ደናም ጌሱ ጩፈነቲ አክናሚ ሀጊቶ ኮርማት ሞዴል ኩታ ኩዳንለ ኢንፉዳን ቶልቻን ከልገልገልጋ ለሞቱ ሲቀውየ ጉጉርዶት ደጋማ ሄዱት ሚዳመለ ሚዳማንቱኒኒ መዳ አግዲቃፊ አገጉዳፋ ቡልቾቲ ፓርቲ ኦዴፓቲ ፈዴፓ ቡልቾት ነጋ ደበላታኒቲኒ ጆሌ ኸይማ ዱቢሱ ፈደንለ ወኔ ሜል ገደዳባቴ ላፍቀበኔ ተመትንጀርት አረለ ነሚቶኩ መዳይ ሆስፒታል አንደቀኔ አክናሚ ኢትመዳይ ሆነንሞ አፋን አከካቲን ማኔ ዋን አክማሌ ነም ገዲሲ ሳጀለ እና ዱቢሳን ከይሰቶኩ ደርጋጎ ሙራድ
ግለሰብ ላይ የተደረገ አሁን ገነቱፋ አካባቢ ላይ አሁን ዛሬ ቋት የተደረገ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው
አከነጀለ ወኔ ገነ ተስፋቲ ነም ቶልቻንኩን ነው ዋን አክማሌ ነም ገዲሲ ሳቲ ገራና ማመሳለ ነሚ ጋምጋማ ወልጉሬ ኤበለሱ በቀቺስና ገለቴን ኡሌፎን አከካ ጉራቴ ወልትሩፋ ጀደ ነሚን አንኖ ሱንጅሩ ከአካ ሲያድ ፋቴሞ ወልዳቢ ሁኔኔ ከአማን ቲፊ ጎሳህን ፈካቱ ፈካቹ ለመለጀር አግኻናሞ ፖሊሲ ፎሪ ለፌጉ አዶ ወኒን አንኖ ተሃናት ተሁጅር አዶራንለ ናኖ ሱንጅሩ ለፌጉ ተደቡን ሳኔ ዋን ገራና መሜሳጀር ወልዳብ ሀነራቲ ፖሊሲ ቡልቾት ናኖ አርጋቹ እንደንደኔ ጀደ አዲስ ቸኮል
ፓርኪን ኢንዱስትሪ መቀሌ ኦጂ ካምፓኒ ኦሚሹ ሁጩ ረትቦባይ ኦጂ ኤገሌሮ ጥቆ ከሰጠ ኦሚሹ ሁጩ ኩመጥ በለመት ትልማማው መርሳ ለማን ገረብየ አላት ኤርጉሳ ቤክሴ ደርገጎ ተርባ ተርባ ኦሊቭ ጨራ ኦጂ በኑሳ ካምፓኒን ኩምቤክሴ ጅራጀዳ ሙሉጌታ አጽባ መቀሌራ ቡልቺንስ ወራና አይሮ ጨምሳ ካን ሱዳን ደግርቶን ሞቱማ ፕሬዝዳንት አንጎራ ደርበመኒ ካን ኦማር አልባሽር ተታፊን ሞቱማን ሲቪሊን ሆገና መካውንዴ ፎም ቡጎዳሙ ደንቀንጀቹን ቄቄጅራ ቄቄኩን ካን አጋሜ ቡልቺንስ ቺፍ ገምታን ሞርሚቶታ ካን ዲክላሬሽን ኦፍ ፍሪደም ኤን ቼንጅ ጀዱ ዲሞቲ ኢጆላ መጀቹንስ አንጎ ወራናፍ ሲቪሊ ወል መዳሉ ቃማ ጨምሳ ከስ አጥተሚን ጅራቹ አከደንደው አከሱመስ ፍለኖ ድራ የሮ ጨምሳ ሀገሚ ኤረቹ አከቀቡረት መሪያቹ ፈርአና ወልጋን ቲ ዱቢማን ቡልቺን ሰወራና ይሮጨውምሳ ሀርጫቶኒ ሞቱማ ዱለቸተኤ ወራክስ ቸረት ቂያፈቹዳን ሆከረካሱ ፈዱ ጀደ አማከለይ ሰገልገላት ኡካሳማቱ ደጋማቱረ ቡልቺን ሲች አንጋዋን ፖሊሲ ተቆጀ ፈሙ ፍሪርቶኒ ሞርሚ ሄዱን አጀ ፈሙ በክስሴ ወራንስ ሎልቶተቱ ፍሪርቶ ሞርሚ ረት ኡካሱ ኡካሴ ጀቹን ቀቀራ
ለን ንጥልቅ ረሳሳ ዋህዳ ሲዋሚ ቁዋት አልሙሰለሐ
Nuti rasasa tokkolleen dhukaasne yookaan humnootii waraanaas ta'e humnootiin deeggarsaaf baanis haa ta'u humnoonni keenya kabroon hiriirtota mormii irratti dhukaasne nuti isaanii deeggarra garuu jeeqamne akka jiraatu akka hin eeyyamne irra deebine ibsuu barbaannaa jedhan. Abbaan Alangaa ummata Sudaan kaleessa akka ibsatti Bashiriif kanneen biroon ajjeechaa mormitoota irratti raawwatan irratti mannaan dhiyeessuu beeksiseera. Kan mana hidhaa kaartuun keessatti hidhamanii jiru jedhame Bashir biraa garuu yaadi dhiyaate hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata kaleessaa galgala dipiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an waayit haawusitti simachuudhaan ennaa baatii ramadaana soommanaa kaleessa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookkara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Kees Kenya onnen Kenya muslimota masjida New Zealand keset ajjefaman ilalchise gaddan gutudam. Akazumasi kristanota jushota fi jolle waqayyo kannen bro Sri Lanka, California fi Pittsburgh keset ajjefaman niadanna.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isan yadannu kanatti shororke summa injifachu akkasumasi dibba amantir rajru dabamsi sudaf hojjanna. Kananisi ummati sodamale waqifachu balan narra gainna jade oto hiyadein kadanna gaggefachu dandaw qabam.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Innaa yeroo sirrii ta'etti Yuunaayitid Isteets walii galtee daldalaa Chaayinaa waliin ni seenti jechuudhaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbatanii jiran. Beejingiif Waashingtan baatilee hedduuf walii galtee daldalaa laalchisee mari'ataa turan garuu mariin isaanii jimaata darbe walii galtee irra utuun ga'in xumurame. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Ministiriin Yuunaayitid Isteets kan haaja alaa Maayik Poompiyoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp hariiroo biyyoota jabeeyyii lamaan gidduu jiru cimsuuf cicha qabu jechuudhaan hoogganoota raashaa har'a himanii jiran. Tattaaffiin wal amantaa gaarii biyyoota lamaanii kan Pirezidaant Tiraampiif Pirezidaant Puutin gidduu hariiroo biyyoota lamaanii cimsaa jedhan kunis biyyoota lamaaniif uummata isaanii qofaaf utuu hin ta'in addunyaadhaaf tolaa jedhan Poompiyoon oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Aduu caqasni waan afa dabarraa raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Amaaraa godina lama keessatti akka Institutiin Fayyaa Itoophiyaa jettutti dhibii kaaf diddigaa biyyatti baafatee nam 174 irratti argan bulchoota Institutii tana waan jira arda gaazexeessota biyyi jiranitti mani Muktar Jamaalin nu erge.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsa gaazexeessitoota kenneen naannoo Amaaraa godinoota lama keessatti weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa mudachuu isaa ibseeti ni jira. Weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa naannoo Amaaraa godinoota lama godina Waagimraatii fi godina Gondar Kaabaa keessatti mudate kuni namoota 174 ta'an irratti mul'achuu isaati. Ittaanaan daayireektara Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatii fi qindeessaan wiirtuu to'annaa Fayyaa Hawaasaa Institutichaa Dr. Bayyana Magos gaazexeessitootaaf kan isaan himan Dr. Bayyanaan akka himanitti weerara kana to'achuudhaaf gareen qindaa'e haakimoota, narsoota, ogeessota laabiraatoorii fi akkasumatti ammoo ogeessota kunuunsaa fi fayyaa eegumsa naannoorraa walitti qindaa'anii deebii ariifachiisaa kennuudhaaf sadarkaa federaalaa naannootii fi godinaa gareen tokko walitti dhaabbachuu isaallee dubbataniiti ni jiru.
የአተት ወረሽኝ ተቀስቅሷል
የሮ አማ ከነ ናኖ አማራ ጎዲኖ ተለማ ጎዲና ጎንደር ካባቴ ፊ ጎዲና ዋግምራ ከሰቲ ወረሪ ሐቄ ፊ ባሳ አሪፋቺ ሳኩኒ ሙደቴ ጅራ ጎዲና ዋግምራ አና ሀበርጌሌ ጀደ ሙከሰቲ ሐንጋ አማ ነሞኒ ጀሃተሚ ቶኮ ወረረ ከናን ሸከመኒት ኒንጅሩ አከስመተሞ ጎዲና ጎንደር ካባ አና ጠለምቲ ፊ አና በየዳ ከሰቲ ወረሪ ኩሙለቴት ኒንጅራ አና ጠለምቲቲ namoonni 110 weerara kanaan yoo shakkaman aanaa bayyadaatti namoota 4 shakkame tarii kan aanaa bayyadaa kuni akka weeraraattillee lakkaa'amuu dhabuu danda'a isa kana adda baafanna. Walumaa galatti naannoo Amaaraatti guyyoota muraasa keessatti qofa namoonni 174 ibekanan shakkamani addabahani jiru jedan Dr. Bayyanan werar haqqefi basa arifachisa mudetekan le to hachudaf dawafi tajajil qorichota barbachisota anille gutamu isani isakana tum sudaf dabilen idil adunya kanen akka dabata fayya idil adunya gare hakimota dangani nugurefi dabata motumota gamto maniti daban gargarta daimani walin taanitinin dimakana tum sa akka jiranille Dr. Bayyanan kanisan dubbatan adem su makana kesetti bakka amma werar kun itimulate ndabalatatti nanole wereri kun akke saniti dadder bushakka mufille tohanna dafi hoji ittisa hojjechu rettille tiyefatamu Dr. Balay Mogas sabahi male dafi himanijiru
agorabachi honu baamara killilai yemigenyu yetela yoredawoch allu lemisale yakil ndadarqai janamora sahal tayemt zqwala na sapota yimbalu woradawochin indihum betegray killil demo
kanen danga nanno amara kessa analen fakkenna af akka addarqai janamora sahal tayemt zqwala fi sapotan akasumatti ammo nanno tigray kessa sallemt tanqwa abergelle ambalage indamahoni oflafi samre saharati analen jedaman anale danga rajiran wanta anif dibenkuni salpamatti ittidarbu danda asodan jedujira nannole kanin rattille hojinto anna bal an hojjatamat ninjira kananda balata tari werari kuni qarra anale kanin ittichehun yokan mudatu tate hojin dursanit nin qoppawo hojjatamat ninjira jira Dr. Bayyanan nannole danga olla amara werari kun ittimulate ndabalata tille malatto dukku bakana biye Kenya fi Somalia ittimulate walqabate nannolen Oromia fi Somalia werara kana saatilamuda akkamalanille sodafi tilmamni balan jiraachu le dubbatan halu makanan hoji ittisu nannole wajin hojjetamatinin jiraachu Dr. Bayyanan ifsasani ke satti kasanitinin jiru nannole amma werari ittimulate kana qitan tajajilani tinin dibe kana ittisu dafille danqalen heddun akka isam mudate qindesan kun kas nijiru kesatiyu rakolem buurale misoma danqa gudda akkay sanitti te edubatan hojin akka werari kun indedder bineta suudafi tohanna daf hawasa hubanna kenu kesatille hojjetamatinin jirulle bal aadan dubbatan Dr. Bayyanan
bashitaw fitnat yimitalalaf hukumna kanal tesatta demo tolo ligadelim yemichil badirqat tolo ligadelim yemichil bashita slehona worashinyo morayilo chakawish ndaisfafaita
debenkuni kan hatattaman walit darbu fi yo yalahin argatin ammo goginsan ibe dafetinin ajjesuda malwanta ef werarikuni gamananno lebratitti akka hindabarre hojile balatu hojjetamatinin jira isakana kessa tokko dehenna kana karrawannu talalli kolera namotaf kennuda talallin kuni kannen werarakanan himmidamin garummo midamu danda ujennetinin shakkinuf kennina werarikun garu kolera da jadametinin gutuman gututti wan himmirkana inif itti anse qoranna samud laboratory kan tasifnu ta'a jadan Dr. Bayyanan gabasa radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Finfinnera
kadun viewe saganta fan oromo jaga sojirten america of china wa walir rabitan irratti da walt dallanani tini qarat walt dabalut jiran tunanmo gabaya biyi cufatu yu dibu jirte jiran amerikan mi china irradufu dollar billion dibulama tawratti qarata harke du dabalu demu jirte dabalte china lenammo mi america dufu dollar billion jata marratti qarata dabalte dun bulchoti biyi lamaniti yu tanu mirkanesan zalka hogetin werge nugusunitim
waranni dinagde america fi china gidduti egale kan bubule tawsi inni giddu kana haalan fini nejiram. Presidentichi Amerika Donald Trump taarifi yookin dilalli akka haaratti China ratti murtaa'a jiru. Kazna mootumma Amerikaatti dolaari biliyoona hedduutti shallagamu fidaa jedhum. Biyyoonni dinagdee addunyaa ratti dursan lamaan kun dilalaan wal miidhuun isaaniin walqabate gabaan Amerikaa kan itti safaramu Dow Jones jedhamu qabxii 600 kufeera yookiin kasaaraan irra geera. Tarkaanfii Amerikaan torban darbe fudhatte irratti hundaa'uudhaan Chaayinaan oomisha Amerikaa dolaarii biiliyoonii 60 baasu irratti dilaala 25 kan itti murteessite naa ta'u kunis waxabajjii tokko dhufurraa eegalee hojiirra oolaa jedhameera. Tarkaanfiin Amerikaan torban darbe oomisha Chaayinaa biiliyoonii 200 ta'u irratti dilaala 25 dabalataan kaffalchiisu of keessaa akka qabu ni yaadatama. Egaa haala itti adeemamaa jiru kanaan oomishaaleen Amerikaa dilaalli itti dabalamuuf jiru omishafoni, kudrafi, kudrat dadda, zaita nyata, bala shaifi, buna innatawu, kun konnaan bultota Amerika daran yaddesera. President Trump ibsa kalesa latanin, sababa dilalli omishale shayana rat dabalamef, konnaan bultota Amerika midamanif benyan nikafalama jadan.
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China
Wagga kaminu chalati bittab gurgurta olana chaynan konnam bultota kenya walin gochatur sen kan chalu. Haga dolari bilioni kutashanit basi gochudan konnam bultota kenyaf akasan bayanatan dandesisnam. Benya argatanin chalati omishu. Gati madalawan omishasani gurguratu. Halu makanan haga hali hundi karasiri kabatuti. Hori kanan dura argacha turanin argachu itibufu. Sababa kanafisi, konnaan bulan kenya fi omishtoni kenya warsha kesa jajajiran gammadu tau, kesuma motumman kenya mo dolar bilioni heddu debisisa jira wante if akasuma gammadata a turekan jaran. Aka Trump jaranitti, kan omisha baye ergitu China wanta tefi, jekumsa dilala fi taksi kanan kanch alat mitamtu China da. Tintaltoonni gama China garuu yeroo dheeraa keessa kan miidhamtu United States ta'uu dubbatu. Akkamitti sajaduuf?
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariffs.
Yeroo gabaabaa keessatti China fi Amerikaan dhimma dilalaan wal qabatee rakkoo waliin qooddachuudhaaf jiru. Baatii sadii hanga jaha gidduutti garuu? Naggaadonni Amerikaa fi fayyadamtoonni biyya Amerikaa kanneen gatii guddaa baasan ta'u. Akka herrega keenyaatti gatiin kaampaaniileen Chaayinaa sababa daballii dilaalaa kanaan isaan mudatu parsantii yookiin dhibbantaa 10 ennaa ga'u kan Ameerikaanotaa immoo parsantii 90 yookiin isa caalaa ta'uu mala jedhan Gao Ling Yung Chaayinaan Academy of Social Science jedhamurra. Omisha China ratti dabalamun dilala kun Amerikanonni woggaatti dolari miliyoni 17 dabalataan baasii akka godhan taasisaa jedhu xiinxalaan Xing Ding jedhaman asuma Amerikaarra.
He does his cost benefit analysis in terms of tariffs and trade.
Akkaataa herrega baasii fi faayidaasaa dilalaan wal qabsiisame itti herregamaa jiru tasa gama herrega dinagdeetiin kan fudhatama qabu miti. Sababaan isaasi China waliin hiriirri daldalaa yookiin oomishni Chaayinaan Ameerikaatti ergitu waggaatti dolaarii biiliyoonii 400 caalmaa waan qabuuf lammiiwwan Ameerikaa gabaa kanarraa fayyadamaa hin jiran jechuu waan hin taaneefi ture kan jedhan. Kan ta'e ta'ee Chaayinaan dabalata dilaalaa guuturraan walqabatee kasaaraa ga'uurraa baraaruudhaaf falli jiru. Biyya keessatti oomishuu fi biyyoota dilaalan irratti hin feenerra bituun maladha jedhu pirezidantiin Ameerikaa Donaald Trump. Beektonni dinagdee immoo ennaa waraana dilaalaa gama lameenii xiinxalan haalli isaa akkasitti itti fufuun eenyuyyuu kan hin fayyadne ta'uu tuqanii ariitiidhaan dhimma kanaaf akka fala itti barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Gumii biyyoota dinagdeen arjoomanii G7 jedhamurratti hoogganaa China Xi Jinping waliin dhimma daldala waliigalaarratti akka mari'atan kan ibsan pirezidant Donaald Trump ammas taanaan Ameerikaan oomisha China dolaarii biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 25 baasurratti dilaala dhibbantaa 25 dabalataan itti fe'uudhaaf jirti jedhaniiru.
Biyyoota sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagee jalqabna daqiiqaa 19:09 tokkaanii sirbirsanii kenna. Gadaan teenni qaroom kenna abbootii gadaatii fi warra gada teenni jajjabeessi armaan nu ga'ee gada qaroom addunyaa taate tanaa faarsineo gadaan gado.
Gadaan gado bokkuu arso waarsi bona waarsi jaalo uumoo olii hunda gaafaatu. Gadaan gado waare gannaa misa jaalo uumoo olii hunda gaafaatu. Gadaan gado sabona furmaata jaalo uumoo olii hunda gaafaatu.
gadangado hurmati rogin najalo gadangado robelo latin najalo gadangado lola obati najalo gadangado onno bule jiru jalo gadangado kabule gamare jalo gadangado gadangado
kadir fotola gala tay fanne wana fedda barra hadoni fi oyi saganta fa no ramawo joga sujjirta iyo tana kessa akwarri godini guji baha ana goro dola te dubbe ni jadetti bara warri motum ma naga yego nama sadiqa wen fit fulan namitti lubuda utonene nura humbati marini matin namira dumate warre hunene warrum nagati jada bulcin si ana goro dola ammo ijjecha tana qorachu jirra jada kalmo daawtiit Nairobi no erge
sambata de ngadda ture humrayt sabiya na genyi ka bici so gujiba gorodo lanke sasuchu ature jiratu taratti dukasu ka jiratu nimatan jiratana ni chatokko hala ture akasittiipsan
ganama ke sagara faati tokko nanno sane rayani ti sabiya magala jidura ragara magala harkallo titti deemu gandi ratti wolto insa umame wolto insa nimbod ammo ummata nanno sanjirutti baafatteet nama dargaggoo sadijjeetteet manalli guddeertit
namoota akkamittiin warra ajjeefaman kun
ijoolleedha dargaggoota ijoollee dargaggoo maatii isaanii irratti bahanii hin deemne guyyaa tokkollee waan kana keessa oduu sanuu hin qabanu mana isaanii keessatti beekta mana isaanii dhaqanii mana keessatti ijjiisan
warri waan kana raawwatu amma warri humni nageenya naannooti moo raayyaa ittisa biyyaa qofaadha
raayyaa ittisa biyyaallee hin jira waliin deemanii garuu namooti nama ajjeesanii harkasaaf hin nama ajjeesan humna korobittineessaa oromooti
tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jedhame kanaan. Gorodo laanumaa humbaatti ka ajjeefaman namoota sadiidha isaanis Abdullahi Alii Saafii Galchuu fi Baqqalee Digilee akka ta'an jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru marti namoota lubbuun darbe kanas dargaggoota jechuun dabalanii dubbatu jiraattonni obbo Jimaa Tokkee dargaggoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko ka ta'e Saafii Galchuutiif wasiilatti oolu.
Ijjecha kanarraa ka ture nuti akka dhageenyetti yeroo sanii bira jirru yeroo odeeffannu irratti abaa'uu warri waraana mootummaatiin wal'aan jedhanii mucaa irra mana jira warrooti dhumatan sun adoo mucaa kana yallaan ta'e warri ollaa tokko ulaa tokko warra jiraannu warri kuullee warri nami lamaa irraa dhumatti nami nama sadi nami du'e kanuma wal'aanii ijoollee ofirraa mana jirti hojiitii hojjetti manuma dhufanii namooti sadii dhumatanii bakka kuni waan raawwiin kun raawwatee fi anilleen beekuun dandeenye waan sababiin ta'ee beenu nama siyaasa hordofuumotii nama qotatee bulu nama horii si tiffatu. Maani akka inni du'eefillee akka ajjeessanii akka manillee gubateefillee beekuun dandeenye.
Mucaan amma afurii keessan kan du'e safai galchuudha?
Ka galchuu tukkee jedhama Jimaa Tokkeeti obbo Leeyyaanuu.
Mi'a akkamitti ajjeefame saafayin?
Saafayin ifirraa dhufee dhaabatee dhaabadhu jennaani gadi bahee dhaabatee warri qawwee qabatee ol dhufee jetti qawwee qabatee inni dura akkas deemu jennaan kootu jennaan itti garagalee jennaan itti dhufee itti yaamtee jennaan bakka yoosii as ta'e itti dhawabee bakka ajjeessan jetti ijoolleen bakka.
Qaama isaa bakka kam rukutanii?
Bakka sadii dhawamee jira bakki tokko bakka cinaa dhawattuu kana laphee kanarraan dhawameera dugda kana duubaan ba'eera xiyyisiin harrattuu kana duubaan ba'eera bakka kaani luboo kanarra akkana luqqee kanarra dhawameera kaani gara lukaa kan addisame bakka fulaa sadii dhawameera.
itu terkampi kan ampuh datin dura rakona nusana turijira lulli wayha tau wanti dimakan terkampi kan afidu malu jatan
rakon to konjiru namoti kune na dugasi taine namoti amma dumatan kune namota rakoto ko ragenne jiru nutayu gasi taera namidu ani namidu e wama moti mani gubatun no amra ko ci marara nutayu gasi taera motumma nama hunnatin kanno akan jenna jenne rakati jirra male mani bidunne mani gubate mani namoti kudumata jenne nuuyu gasi ti teter ummata duud addu e nitta gaafi taera ennu himanna jenneti male ennu himanna kanu kaadu ennami kunu namakana ennu himanna jenne man nuttaayu gaafi taera
amma kam jirre na non
amma ma igirrate enna nuti man wan dramaante enna taaziya ke enna tenna manti duwe jirani dufani nanu nunga manne qaami seera kasila biye tana bulchu nanno kana bulchu leen haga amma dufe manti nama wate emo man jenne nam tadi ra dumatte worsu gaddi jira boo jira woni bira woni jira yike to bakka kana gaddu wa jira gaddu male wa jira woni ko no jiru nage an jira garu aga tani asi woni bira woni dakka be jira to kadira
obujiman hunu nege ga bici to tamo to ma tar kan fika na furatan ala suma darbani de man jeccu nis dabala ni man jira tan goro do la kanis wore bulcin sa ana de nyet jiru wa tar kan fi furata me kana wanti umata fipsan injiru jeccu ko madan obuta jiru awda bulcha ana goro do lati
kabata no rikamnon uya jeda me kana umni motumma ujina genyati fi bahani asodebu jiru karagu batti qanun bekanne fi busuna kesa jiru rasasa tibanu dan walakata natti lubbun namota sadeni darbe jira janda nurahum baana goro dola kesatti kun abataman ka adaba fane sakana umna motumma tu lafaka e namota sadin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kasin kanno kaum ferratti wanti nu bennu addanjero yahumni amina genya ujina genya bahe dofe de rujira walakka kanarratti rasasi kambaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane umni kun sababanni bane fi sa uhlini de fanno wanni nu kamdo jiru walakka kanatti lubunna ma bahusa di de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu skana
obuta jura jiratoni warreje faman derge golin sedan jiratto tanaga da jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarratte wanti kulkulle sinen jiru agyammatti worra dukase taufi tauda budanda iddoni ratti dukasan iddo mona manni jirenna nanno kana namota lubbu isani darban kana jiru kanaf entu dukase akkamitti lubbu wora kana darbe ka jedu dimicho hordofa kan jiru tausati
kana malesi mo manni jirenya nanno sana ture kana mota dunfa gubate raje wan kana kuba qabduzin
manni jirenna gubachu sa ode fanno nanno sani tawat ka sa ture ra manni la mo yi gubate jira kaje dusani walaka yero ra sa si ba jiddu kala ki gubachu sa ode fannon kara dadda tin ka ture kana manni la ma fi lubun nama sadikun darbu sa ti kabata man ko dofa ture
koda akas humnan lubuna marate tarkampi puratan kana to anno jela olchun nandamu motumano wangar ka kabati
dimicha sa kan kulkul de famusa abbar ko kana inu kajidu san itansine kulkul de famu ka ammi kara daddati ni kan hordo famuta amma sik ka umsi dimicha kara kan ko aitu kara gababan
bulchana na goro dola buta jurauda himata jiratoni motumano wanajicha kana ipsenu finkeni ne jichan ko matani fi imicha gamaseratin ordo fajirra jichun debi kenan gaba sagale america galmu david nairobi ra
saganta kenya tumururra madota odun rdebia president ethiopia sahle work saude har kenya dawotani jiran enna dawonna sani president kenya uhuru kenya tawolin hariro biyo talamani lal se maria taniru president ethiopia kun har awari ratte ture bufata tayara jomo kenya ta kangan enna gamasganit ministrin imala kenya monica juma akasumas kenya ambassador ethiopia mallesalem angoto motuma kanem bro wolin simanna godani fi jiru jada galmo dawit nairobi ra magala dreedwa aadaad annaannu masqalanya jedame beekumut cidarratt walitt buinsi umame beballate naanno sana muddama keesabu sejira walitt buinsa sanaf sababan addaadda himama kanjiru yota amma ardagana matti dukasi dagahama kan tureta ungaba samera udun kenya ardaf qamnu kana
metrwani didame lamad didame shane sordo bitokorat mujaka sujirtani naga kaysinu bula na ayl satralle kopite ni jaka sa ansora ala keti kopi boreti wolti dacha sagan tafa na maratita